enomba Kaize kazukuba ah Rudi Mose
kubwa kubwa
hatena ulimba ugambi bigambo kamara nomba kano mugoba olinga kaoya weya situko kuzina abatuze ne bamfuwa ensingi akasenda akawera akasingi akawera kaiwo nsumino mino kawukumi bamutwala kutale kulunda nte weyatuka kutale yalunda mbwa kutale yalunda mbwa kaiwo nsumino mino kawukumi bamutwala kutale kulunda nte weyatuka kutale yalunda mbwa yalunda mbwa
when he kawoya standing for the dance everybody was amazed
yavaunga mukungu akasente nga yodde teyebazanga naza simyeza mulalula Kaize kazikuba nagezaako mulabula ebyange teyawuliriza yalabanga mulalula kazikuba sula layini ng'omubbi mukoti nga wabaka yagenda awera sibatambaliko nga komwe n'abanerijjako mu kyalo ne mu kibuga kibuga Kampala kyekya mulalula kawoya kyekya mumalamu kaiwo nsumino mino kawukumi bamutwala kutale kulunda nte weyatuka kutale yalunda mbwa kutale yalunda mbwa kaiwo nsumino mino kawukumi bamutwala kutale kulunda nte weyatuka kutale yalunda mbwa yalunda mbwa omukwano kazanyo kabwongo tosumagira kufuka mataga bongo mubala tubalane tukiwa obudde olinga kawoya weya situko okuzina abatuze ne bamfuwa ensingi akasente akawera akasindi akawera kaiwo nsumino mino kawukumi bamutwala kutale kulunda nte weyatuka kutale yalunda mbwa kutale yalunda mbwa kaiwo nsumino mino kawukumi bamutwala kutale kulunda nte weyatuka kutale yalunda mbwa yalunda mbwa akasente kamulalula akasente elinya byamulalula kawoya ngafuna bichala byamukampala omuchala ngafuna bagezi bamukampala bachali abayayenga bamusuna.